Gabi Records.
Bang it in your phone, darling.
Awutholakali man.
Umlungu wathi awutholakali, darling. Bang it in your phone, darling. Umlungu wathi awutholakali, darling.
Senza ukukhuluma na voice note.
Dali wa mi voice me, uban lom lom.